chunkysupplier.com. Whoosh. Mr. Dia, Dia. Yo, but you won't see.
Medi, on the mix.
Upo inatambua unanipenda sana jejemi, wakwangu mie jejemi, sina mwengine jejemi, hata wakinitukana sene palapeni, mama wa mtoto wangu jejemi, wakwangu mie jejemi, sina mwengine jejemi, hata wakinitukana sene palapeni, wewewe, ni wewe. Lionezeze, na unibebe, tika basusi, kama geto unibebe, sione baby. Nikomandi, eh, nikomandi, lionezeze, ho, lionezeze, na unibebe, tika basusi, kama geto unibebe, sione baby. Mastoli jaili, jama pepe kwa vest niko imbie, eh. Hata ukiwa mbali na mie usiwaze, ya jisio kona mie, yeah, wewe. My wewe, Upo inatambua unanipenda sana jejemi, wakwangu mie jejemi, sina mwengine jejemi, hata wakinitukana sene palapeni, mama wa mtoto wangu jejemi, wakwangu mie jejemi, sina mwengine jejemi, hata wakinitukana sene palapeni. Kuka kongwa de lukumba shibalia Usaka michongwa ne miteka shisela Besi za kifransa Ubeba magogo Upita kuna kule Usaka matomtom na mabombom Iwalani Kote hombom Baya stoni Kote hombom Kigamboni Na magomeni Kwa wahuni Chidi baita Undogani streka Ambigia uroa kubageni Bageni Uyo Nakubali sana meneja babaraika Nakubali sana meneja Laizo That is Tini Nakubali sana mchidi kofia mbaya Manike Santana Aizo wapo mdogo muwa Nakubali sana top player Wazee wa nchi mbovu Nakubali sana wazee wa DRC Meneja Tizo mwana Nakubali sana babu tare talenti Aweki to indori Support mkongo Bili panya Babani Ni Mr. Mr. Yeah.